nyamboga. Kaitwa peke yake kajana mashoga. Yani kama kosa nilipokosea ni pale pale. Kushika dekio alafu nkataka deki bahare. Yani yena chura uwezi amini ni sare sale. Kachora tatu akumbe kwa ndani kaficha chale. Yani chale wasa kataka kuindia wanyama. Mini kasemada nsakota nitia lawama. Yani kama bucha anavyo wauzia minyama. Paka maji ya dafu wanangu nasikia kazama.
Sound.